God, all things are possible. It's Pitch Twister, FIUGTWISER. Speak again, speaking about hands and the people. What you get there? Bila kukula matokeo. Sometimes life in a kubo very hard, but you can make hard everything to do. Ili tukufike very far, hakuna kugive up na industry. Napanda kile kitu ili kuhakikisha nime spread ministry ya Jesus Christ kwenye kila place, kwa kila mse, kwa kila mse. Every base napanda kile kitu kumake sure the reality imefika. Life bila God, hawezi be bila God. Hadze tume try very hard kucheki vile tuweza kuwa strong the best among one of us wako pale. Lakini kufika time saa masita pake tume work hard kuji get very far away. Ni hadze unapanda kile kitu pake na kumeni kama run away. Jesus, sometimes things in a kuba chop, but I take a many times each to try. Had to be very far, far away. We had to wanna put the kid like you with the badger cool on top. My job better than the rest. Indeed, hard day, hard day. We'll get there, we'll get there. Hard day, hard day. It's a must, it's a must. Hard day. Kisabuni na kufanya kile kitu vile nafaa kufanya. Hakuna vile uti relax, nungoje kufika very far. Mina kushow sometimes walifanya hard, walifanya hard kufanya mabaya. That's why mekuwa bad, wali try kufanya kile kitu ili waze kusucceed. Ndio maana wali fail, fail kufanya kile kitu. Ndio maana libaki wameandikiwa bail. Wali blanda, walifanya kile kitu, walifanya mess. Yo, waliangusha wadhi kadhaa na bado wali laza madem kadhaa na kuwapatia mabol. Hadze wanasema this thing is bad, hadze wanasema ni aje. Ijabaku mahaso na kipawa kile Mungu alichokupatia. Hakuna vile ndege anza kuluka bila mabawa. Lazima na mabawa, mabawa ndio kipawa Mungu aliyetupatia. Hakuna vile the struggle na bado ukose kupata the fruits of the good things that you do. Kama uli do the bad things, things ita change. Sometimes wanasema to go, mamba itakam kuwapenika. But I'll tell you the truth, mamba itajifungua na kile kitu kitakuwa sawa. Ndio maana si tumaini ni Bwana Mola, tusema asante Bwana Yesu. Yani, if we can't count up on the sky, we can't be on the sky, not accounting on the sky. Sometimes life becomes every hard, make it fine. Getting very far, but we're thinking about getting myself to the sky. Doing my talent, do many things, being the music production, make it fine. I never give up, I never give up, I never give up at all in the life. Because everything happens in good, everything happens for good for those. In the Lord, your man, I make it fine. I come tight, na bado, ni meshiki big ya God. Na come tight, kafa rast, ni fanya kile kitu. Kwa kas ni ka, mjo ni kata na nasi, kuna wasi. Sika mana nazi, inakatika hadi hadi unashenga. Kile kuche kuwe ni ka, hawezi linganiza nasi na nanazi. Ni mana make it fine, na come kasi. Na fanya kile kitu bila wasi, wasi wasi minakam. Na shukuru God sana kwa maisha liyanipa, na marafiki liyanipa.